things are going to be. Njengoba ngilanda nawulapho izenzo zakho mfethu. Njengoba mina ngilanda nawulapho izenzo zakho mtakakho. Mavumelizitha, mavumela izitha zingene phakathi kwethu. Mavumela abantu abanomona bayilulala lento. Mavumela izitha, mavumela izitha zingene phakathi kwethu. Mavumela abantu abanomona zimbululu lezo. Njengoba ngilanda nawulapho izenzo zakho mtakakho.
Shining gold, we're